Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to ɓoggi jannde gafandu haala Mamadou Sama Sego jam ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Nawtorade finata banggal hewtagol jam e dawrol kaña yirwere woni Sisili Kawrutalla noga e nayo ɓalla forum Bamako e ley balɗe tati donc en ben leyɗe kewɗe totodiral hakkillaji e dow cellaji goɗuɗe ley adunaru ndu. Huncande hoore kabaru ñamduji yimɓele ñakkuɓe woni fanda projet lollirgo propel adapte fuɗɗugo beta ko o Bamako ɗo oɗo projet mo duuɓi joyyi gollete e ley région ngaji Kay, Koulikoro, Ségou, Sikasso e Motti. Bamako ɗo ñamduji yogaji cogu muɗum en ɓeydi tiɗude jamara nde wettiki kaɗo tiɗalla ɗi gon semi kawadi amen hannde kikide Alkamsari noga e 3 mai 2024. Bisimilla sakiraɓe. Golleji kawrutalla noga e nayoɓal forum Bamako ben puɗɗi Alkamsari hannde noga e 3 mai 2024. Bamako ɗo yo nokku totodiral hakkillaji hakkunde ben dunke en do tiɗallaji adunaru ndu ɓuuri fo fuɗɗi leydi Mali. Sisili ben batu o woni nawtorade finatawa banggal hewtagol jam e dawral e kaña yirwere. Ngal ɗo kawrutal dunke en wirɓe ben tatteji kewɗi adunaru ndu ben jukkitato balɗe tati. Moussa Mali Soko na tawa ben tawa toon keɗɗana ko heɓani e dow festango Ousmane Yali Bouly e Ali Cissé.
Ngal kawrital nogay e nayiɓal forum de Bamako ana wondi e wadde tawene tatteji fuu ley adunaru ndu woldeji ana gondi e wadde ley o wattu du sukaɓe jokkotɓe hewɓe woni ɓe maayoji geeci ñaami. Ɗiyo haalaji hoorejo fondation du forum de Bamako ley fuɗɗugol e nde yambere Abdoulla Koulibaly holliti wiide eɗen kaani yaltude ley ɗiyiteji yoppongoji ƴiƴameje e jorugol gomɗi.
Ko nafamuɗo momi sanne ni woni tewtude fiide dabereji ɗimi mbawi yaltirde oɗo tiɗɗalla. Goto amen fuu wonko wawi wadde fa ɗum heɓa lawol. Ɗum saabi somi tuugi fina tawa o yalla kaltidal ana heɓa wadde hakkunde amin banggal
muɗum. Ministre kuminiɗo artisana fina tawa e usine ngaji fayottade utilaji e tourisme e hakkillo muɗum Sisili Cuɓaɗo ana yaada e hakkillaji immadaraji ɗi kanankoɓe leydi men ndi hannden gondi e huncaninde hoore e wi andogoli guindo. Fina tawa ana jogui nafa sanne dow hokkugol hakkillaji lobbi banggal dartugol no jaam junniɗo heɓirte.
Fewde tiɗɗalaji ɗi leydi amen ndi wondi fewde muɗum no ñalawma hannde o fina tawa yo hunde tekkunode leydi amen ndi momi mbawi nawtorade fami ñifa basiji hakkunde yimɓe. Eɗum wawi latade sababuɗu wartirde jam dental hakkunde yimɓe. Fina tawa yo hunde mawde hawrintinde malinkoɓe.
Joɗa haalaji dow Sisileji Cuɓaɗi fa gasi ana godi ley ngo heeƴo hawritinde hirtidade nde hokkidirgol hakkillaji yaltingol théâtreuji ana du eko wodi e ɗi golleji. Hakkillaji ɗi fuu kollitaɗi garan kollita sini golleji ɗi timmi.
Sacrame tutaklaji mawdu kabaruji am banga bem amen Facebook e ɗum X ɗon Twitter kiɗɗo o. E wi julaɓe Bamako ñamduji ɗi ben fuɗɗi tiɗude ben banggal coguji ɗi ndenno holti wiide benno 20 litres naw litre ji noga ndebam hannde yo uñaji tati e 3 kilo ben tew yo hakkude 6 7 kilo goto maaro yo 15 ma 20 ndenno ɗiɗo coguji ɗi jamara holti wiide ben tiɗi sanne. Sita Sidibe waɗi ben darno koɗo lullumuji ɗi wonko heɓene kadi fof sanko kanko e Ousseyni Cissé.
Coggu kulle ñaameteɗe hono misali neban tew ñebbe ɗi e nannal muɗum coggu muɗum ngabbi le watte joni le lumuji kewɗi le genndi Bamako ɗum ko holliti commerçant détain yogaɓe.
Bon tulu jama mbamulo e wa saɓani keme saba.
Miɗon cooda bidon neban tigaje e ujunaji tati e 3 litre o 3 kilo tew ɗe giye woni hen 6 e 6 ko giye wala hen. Hannden o tew ana tiiɗi sande. Kilo maaro uraɗo e 15 maaro mbiyeteɗo gamiyaka 3 kilo ñebbe 3 ɗiɗi tiiɗi sabi miɗon cooda caako maaro mbiyeteɗo gamiyaka o 4 e 8 buddeɓe maaro uraɗo 5 e 3.
Molo cuɓidi wadduruni keme sawa.
Lewi rewɓe yogaɓe waɗɓe somalle ɗi lumoji ɓe holliti watte joni coggu some tiiɗi fa wala seedan. Lewi yogaɓe meɓɓe tomati chou ɗi e nannal muɗum wawa soodede watte joni saabi tiiɗalla.
Maafeji fur ana tiiɗi o wakkati wala fur komin mbawi soodude. Kalisi komin jogi ko heƴata kati min anda furno min gatta. Wakkatiji wonton miɗon cooda kilo jaba 2 kulle ɗe furtiɗi fey tomati e chuuraji wala fur ko woni e coggu lobbo o. Poivre goto tan debe na buɗnogay
ngabbugon coggu some gamɓiɓe leɗɗe du hollitama to jamar ko hewi muɗum ko joɗi lamra yogaji le leydi ndin.
beto ko fuddi bamako do projet lolu ngo proper adapt do projet mo han wadde duubi joy men fana mudun yi wadde ne mu nyaa ele men almusadaaji bilidi kabaru nyaaw no lato sababu dun hunjane hore men ikitingul mako e le nokuji hono region ngaji kay kulukuru segu sigasu e moti mamad baba kunta tamatun kedana ko hebane do fasan usman nyaalibul e alsisi
jaratu jeba woni kananke projet propel adept mali e wimako fana go hejo yo beddude yirwinde cellal bibbe leydi ndi do beddinde dun sembe do bembe ande de e wadde imadaraji le kreduji di
l'idée c'est de d'appuyer
hakile oyo faabaare gouvernement leydi amendi le imadaraji di wondi wadde bangal daranaade cellal bibbe leydi mali tampu be san puri fu demobe gombe le kreduji di gondube fewde e tiddala le nyaloma hande o be ngala kalsi e le wima wakati fu mba sawrirade dun sabi so hono si dido assurance ngaji joina yalla beedo yimbelle kami en du ana heba chafaje debe kandi
a des soins de santé de qualité
a region mopti ana e gelle dum wadani e wi kadiade gouverneur region o au projet e dana dole himbe o nokku ko lelen mamadou sidiki konate kadiade bangal nenago le gouverneur mutti
so yewi ala hal mo lamu mutti o wonni mudum no nyalawma hande o ewa yimbelle chawrotobe le nokku o atawam o do projet yimbel ngombel lam muti o jati wadana
olitinde wida o projet yes a ide itti jawdi mudon o ng ngaji kewdi hono action contre la faim daronto golleji mun
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden dusi lasmi handan yudu kabaru ben guliroobe juube hultan wide be do yo nuyle fina tawa li mali kanon hewbe be do guliroobe juube bamako do li kedelindi nanotoro ben sifaji ande kesse yalla be do kebal jogabe ne heddi fa hande ko tawi li nokkuji mabbe di yalla fa hande yirwinde golle mabbe den no yalla be do do sifaji dido sifaji didde kanko ramatu haydara wonko hebane kedo fustango usman nyalibul e alsisi
le wudd capitaine ngal le nokku alde bamako nestor jara jattowo ana wondi e golle le nokku mudon le on nokku ala nan urgol ledde e dugoji machine ngaji hono gollobe golle juude hewbe nestor ana gollira o golle do nyawtinde dun dartude moyininde kulle kesse
auparavant pour la
arande cetugol golle mudum kaaki fina tawa min gadiranno juude do dum gollirteno ngal nyaloma hande o mi nattini hem kaaki gollirdi goddi komi muinta ko wom kaaki ngatitede kuram mi nawtorto fami ngarbina
electric
le o golle mo nyawtinta nestor kebal mudun beydeke sab e wi mako nyawtinde golle o ana beyda yirwinde kebal
nu jesi
le gondi tewtule lawi mawdi latal sababu e jude amem yirwinde golleji amen di sabi ko tawtete ko ana hewi san burde ko muinte ko dun nesa njiddo fa ko ka homo fu ko tawtuta ko wajibi kina mbaytira no gollirta
progresser vite
ka wana gollirobe golle jude fu ngatta no wadirtani ami ag mohammedun yo salu osugo jokolle sakkejo baro duubi cappande tati kanyun golliranno non yidi jukkunde gollirinde e wi makko neddo haani jukkude gollirinde no tawiri mawbe mudun le golle juude
morida
nyalo mo hande o machine ngaji kewdi wontum newnoji golle ero gollirobe juude so mi halata ka golleji di min gatta di ka min jukkitito wadirde dum juude do huune ko min tawori mamiraabe amen min golliram dum mi hollam sukaabe am dum no wadirte
jukkude gollirinde no tawiri mamiraabe mudon dun woni ko yidi do amadou diallo andindo fina tawa gondo kuli koro hakkile makko nyawtinde golleji di ana wawi danyude ko bonni e le golleji fina tawa
hakkila min ka nawtorade dido machine ngaji gonga ana yawna dum nga dum ana ita barke e andal ngal be tawri mamiraabe mabbe e kan jukitaade gollirde jood mabbe dum urta nafude be sabe nawtorade kulleji kesidi ana ita barke e andal
ndartude fondude hakkunde golleji randeji e nyawtudi le golle juude yo tiddal ngodudo e wi honjotobe yogabe kanon artisan en hewbe hakkilo muben battane o golle ana fawi do jibindirde di golleji didi
sakawé to katene kabaruji hande mbito ndo sa dumtaade bangal viamo 3320 ma juude application su tamni yu bangal play store do sedo yoto medo magazine yetere men magazine hande yo kabaru sukabe no yowi dundu ben kulintereji fujirde be do sukabe be njidi di san sikke wala soni men be bati jati sarama ban hande no yidi sodande be do kulade yelande be do famudu nafakaaji di yottinta sukabe kedana ko kanko kalfa goyta fantastique sanu hebane du festan ko min citoyen be UN kirujam soni suka wulli do nyurde mo kulentereji di fujirta di sifaji di nawtorta le galleji kewdi ko buri hewdo dun yo kulentereji di suka o takoto e mudun san kaddana suka yogabe to kay e motti
nebe bebe den fe
min geni kay jodi mi de jogi kulen fujirta en ko nodirte bebe dini watti fu ornangi kadule mi defnangi nyamdu mi hokkangi nyama babba dan sodni kan marfili pamarin ko nodirte pistole watti fu amandu mi de fella mi min jogi lanen pamarin kay e dawangil sa nyi buton goto tan ni diwan
dono ko dum fufoni mi jo sarabe be sodande suka mudun ko fujirte tama nahani kadana ko nguji yimbele to yuroso e bamako
son a soni suka hono e kulle fujirtede ana nafa ma sanne mimere soda de kulle makka suka tan yalla hakkil mebbe ba uddito mimi sorta hono marfet mo hakkabe kay kulle joga antun ko wawta mastebe watti antun mo suka hana fijide mudun sa joni watti likkol hana fujirde kulle menke milo dan de kulle de suka fujirta tewti dan ci Allah fuli gurgal mudun
nga fam yalla
jeba di do kulontreji di na je tateji fuf lumoji rompo ngaji e dati mawdi kabal dun an e kabar mudu sabi jamarande na yidi de sanne
jemi mi san jemi so nabe kulleji hone mahirde ciude nanan mudu mublaaji de commande woni mudu cukol an goroy gol de woy gol mede so dabbe kulleji ko ekintindabe hone nan haani defurde yimbe ko heewi ana wara soda ko bibo deno ko kay marfer ko notre pistole pamaron gol ko he ana wada ngal gollal hanne do sabi so kebal ame fandi hen
sidro malembe be duara
o ene nen e le zarden dam fanto sigasoto ele o do golle nyande fuf kanko maram daw aissata sanabo woni haybo sukabe be juin ngaji di na jeyda e kulentreji golle makko wulti wide dum do yo newa muya bangal famu e do sukabe gonbe jardin be
on a des différences
de kulle pijirtede ana heewi sifa sanne yoga antun ana ekitna suka honene hani windurde yoga antun kulle nasa nanan mudum holata suka honene yimbe andu kabar jande wirini suka ana way famitnede faheba andal watti goto so on seyi di kulleji pijirtede ana jogi nafa sanne le gurnal sukabe sa ana odida hakile mebbe
dalla vie de l'enfant même
ndenu hani fama wide de do kulle fujire de nan bawi jati weltinde sifa gurdam suka idum fabo ele yewer makko dongal tateji kewdi no hultiri kanko psychologue Salifu Tambine
le jeu permet
di kulleji pijirtede ana hokka sukabe hakile heba anta kulleji kewdi odida hakile mebbe kasin sabe yoga mebbe jati ana way fubde fam e mudun fartare kanyibe anta ko hani wadde kanko hana wadde yoga mebbe jati so fam dum ana way nyimmunde de kulle di kulleji watti foto suka na pijira dum on yeggita torraji makko kay hono fes on nawar on yeggita dum kay e kulul en nanan mudum
la peur
ko beedi wiide dum on haani jeungaji di subene sukabe karon o dalke wiide on a jeedi fuf mo yani sukabe ani majji dugi di kuteji mawdi do ngurda mabbe no beedi wiide kanko Salif Tambi
le choix des jeux
di kulleji pijirtedi yima han watta hakile e sifa majji kay watti mo suka han so den di kulle soni suka wala e jande on wa so na di kulle e pijira sabi ko yeedi kulleji pijirtede ana way barmude mo fortade sumde caddi makko ga kulle pijir yoga antone hone video nanan mudo yana ya bunde suka sanne yoga e maji jati su suka muydo fanti baafa anade hone kulleji e ekran woni e mudo ndu ana hewta suka tedala yogaaji so nar on sanne
avec les autres
ndanno yara landinde mudduki jangu suka be hunjotobe nanan rasarabe be haybudi sanne suka be wattu ngondi e fujude